uh-huh. It's a process.
But any Oya Baba Utawa Utawa Nafanya kazi ngumu na chimba mashimo Mina pamba na kwenywa rembo wemo Lakini wanawake hivi mnanini kwani Narudi kazi nile mwacha simoni dani Istoshe, kondoka na mariza ngulizo zitegemea Kondoka na kitanda cha urisili choachia Yani bora nikae single Haya mapenzi siyawezi Yani bora nikae single Haya mapenzi siyawezi Mama, mama mama Chamani Norofanya kanene panka itwa bonge maere Norofanya kama kwetu kame ambane kise Norofanya kachapombe ya nikisa tuwewe Mama Kweri uritaka uniwe mama Kweri maisha mafupi kwa kondo na kura ujana Nitanga ikaira kwa kosi totoka mama Acha wasemia wako sagira kusema Si unajua mama au binadama Watasema watachoka Watasema watachoka Mama Mama Sawa umeondoka ila bado na kukumbuka Kinachoni uma nikiangalia yako picha inauma Nikicheki status, Snapchat, TikTok Nikikumbuka ndo na bakinaria Mema na mari mama tumetokea Ila mapenzi
Toto, tana madifinga.